East and a t-shirt.
Mm-hmm. Shanza. Aye, nebe. Kuna nini?
Oya, Insta ina t-shirt, demu kwa chua na vujisha picha.
Yule mna kitu kwa kichwa, na ndomana mimi nilikuwa na mficha. Chuone anatembea na maticha, lectures wote sio sifa. Shimo limetemele kinoma, ila akikai tena singizi ya bigra.
Oh, I had that shit, that is the reason I hate that bitch. I keep off bushy, nooksy, vitu vengine si uzi.
Oh, kwane ujui, rais wa choka mramba. Na hizo story za kuwa natoka na mtoto waziri ni kamba.
So, you mean to say, haiku intention for you to stay. Haukuwa patient or debt to pay. Haikuwa veli, lidhadi mefeli, kumbe dapeli tu.
Sikia, kashan tumia locations tokei. Kashan pigia masimu spukei. Alijua na nichezea, kumbe na mchezea 4K. Wako juzi, tuapa juzi, aliposu pukenya ni wongo. Mazingira ya picha ni wazi, ya naonesha ni bongo. Afu, anadharau sana wenzake kama yeye ajaumbo kwa udongo. Usidanganyike anatoka na ozee wazona mpakia mkongo.
Utajua jembuzi nilituma Gucci za Kariako. Yule mzee wanaye wanko. Plasi jali, sina habari, bora kidari na pata poa. I don't really mind, kuna vitu vingi huwa nazo, nazo. Natafuta cheddar, sipotezi muda na mawazo, wazo. Na kwa hii life, mapenzi kupata ni kweli. Demu kipata misele, kisinzia delile na kata na nyele.
Punguza kwanza kelele, bona ukauki kumpige misele. Unajiona sokwa na kuona ngedere, kwa sabo umwagi mchele mchele. Zawada umpia unu ya tanyuele, wendo na ngoje kliki tu upewe. Kawambiwi na kumbia, pisi yako pia naliwa sana huko mbele kumbele.
I've been in the radio, she can't play me. Bought me pee and they come for free. Go take your heart feelings kwa therapy, I'm sorry my
dear. I got 99 problems but a bitch I want, she likes that. Nikim chat, she writes back.
Na sitaki kufight, sezi mtengezi ya vision, kuna lose my sight.
For your information, nimelana mademu wengi la kuchukua my dreams. Na huku watoko pima memes, ni stories amboka na teams.
Haya hizo stories natosha, sio series na nchocha. Iko kidemu bado na kipenda mwanangu punguza kuchocha. Hawa mademu tuwezi kwa chungo kemfungia na liwa na boda. Kama mtanzao tu, kiona tigo inasumbua na miavoda.